kutoka. Hello,
it's Kaniba.
Baby, naomba tujirikodi.
Why?
Kumbukumbu.
Why?
Siku nikikumisi.
Why?
Naitazama tu.
Najua yo.
Hello. Kuna mwiza liba simu yangu kashindwa kuiuza kairudisha. Unajua kwa nini? Mimi mjanja eh. Kuna kibaka kapola tambo langu kashindwa kuliuza kalirudisha. Unajua kwa nini?
Nimeweka password.
Hasa unaogopa nini we?
Unaogopa nini we?
Hasa unaofia nini we?
Unaofia baby arote comfortable, 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 comfortable. Why you arote comfortable, 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 comfortable?
Baby naomba tujirikodi.
Why?